dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Inama ya kabiri yo gushyira mu bikorwa amasezerano asinyiwe i Rwanda muri Angola hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Uganda Yoweri Museveni yabaye ejo bundi kuwa gatanu i Kampala muri Uganda. Iyi nama yagombaga kuba mu kwezi kwa cumi ikurikiye yabaye mu kwezi kwa cyenda i Kigali, ariko yagiye isubikwa ku mpamvu zitandukanye. Ibihugu byombi bifitanye amakimbirane ya politiki yagiye agira ingaruka ku mibanire n'ubuhahirane bitoroheye abaturiye umupaka ku mpande zombi. Uyu munsi turongera kubagezaho ikiganiro umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiranye n'abaturiye ibice bimwe by'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Eric, mikro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, ndamukije kandi n'abadukurikiye. Dusangira ijambo ya none yongeye guha ijambo abanyarwanda baturiye umupaka wa Gatuna uhuza igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ni mu gihe imibano y'ibihugu byombi ikomeje kurangwamo icyuka kibi. Nibutse ko mu buryo bweruye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019 aribwo u Rwanda rwakumiriye bidasubirwaho abanyarwanda rubabuza kujya mu gihugu cya Uganda. Abategetsi b'u Rwanda banga ko bagira muri Uganda bakagirirwa nabi, kuko ngo hari abanyarwanda batari bake byakunze kubaho na cyane cyane mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Muri make, Kampala ishinja Kigali kuyibangamira ikoresheje abanyarwanda bahungabanya umutekano wayo mu bikorwa by'ubutasi n'ibindi. Kigali nayo ntiyatereye agati mu ryinyo, ishinja Kampala kuyibangamira icumbikira ikanatera inkunga abashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu hashyizweho amasezerano ya Rwanda muri Angola agamije kuzahura imibano y'ibihugu byombi, ariko birasa naho byaheze mu mpapuro gusa. Gusa rubanda rugufi barakomeza kuhababarira. Ibi biriho hagati y'u Rwanda na Uganda, mu gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho intera ari imwe. Mu bihe bitandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga byakunze kuvuga ko ku mipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda haba hararunzwe abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye baryamiye amajanja, kuko ngo umunota ku wundi bashobora gukozanyaho. Gusa Ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, nta musirikare ndetse nta mupolisi yahabonye muri uwo mugambi. Gusa abaturage bo bavuga ko imipaka ku ruhande rw'u Rwanda hanini irinzwe n'inkeragutabara, ni ukuvuga basezerewe mu ngabo. Aba ngo bakoreshwa mu gukumira rubanda bashaka kujya guhahira Uganda, kandi hari n'ab'Ijwi rya Amerika yabonye. Gusa abaturage bo banongeraho ko mu bice bitandukanye hashyizwe n'abapolisi benshi. Mu bihe bitandukanye kandi hakunze kumvikana iraswa rya hato na hato ku basivile b'ibihugu byombi. Igipolisi ku ruhande rw'u Rwanda cyavugaga ko kica kirasha abatunda magendo, maze bahagarikwa bagashaka kurwanya inzego z'umutekano nazo ngo zikirwanaho. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbumvishe bimwe mu bikubiye mu nkuru ya Asomuta Kabogi hano ku Ijwi rya Amerika mu byiswe Operation Usalama.
Mu bikorwa byiswe Operation Usalama byakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranya imipaka, hafatiwemo abantu barenga 70 n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro ugasaga miliyoni 70. Mu byafashwe harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage, imyenda ya caguwa, imiti n'ifumbiro, byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera Jean Bosco aburira abantu bose bitwikirije uruhu bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko.
Ibyemewe kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi, ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Kwa kumbikana yuko ibirani mire kuko kunyura kujenda nizoro kwenyura hanu watemwe kwa shakuwa nize guzumu tekano ito jihe nize guzumu tekano ziri tabarakandi.
Ibitangajwe nyuma yaho mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare, baharasiwe abagabo babiri b'Abagande bivugwa ko bageragezaga kwinjira mu Rwanda banyuze mu nzira zitemewe, bigakekwa ko bari bafite magendo. Umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo y'abo bagabo ikiri mu bitaro bya Nyagatare, inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura.
Ubuze rero ko abantu bavuga muri yatangazo bitabye Imana ku buryo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa mu kindi gihugu n'imikoranire y'ibihugu nyine. Hariya byabaye mu karere ka Nyagatare, imirambo mu bitaro bya Nyagatare, bakavugana n'inzego zo mu Bugande nabo bakorana bareba uburyo imirambo yagenda.
Polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bwa magendo. rwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge. Si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendu bashaka kuyinjiza mu gihugu. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka Nyagatare nanone harasiwe abandi bantu babiri barimo umunyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa Tabagwe bivugwa ko bashakaga kurwanywa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendu.
Arakoze cyane Asumutakaboye. Dusangira ijambo yahaye ijambo abaturiye Gatuna ku ruhande rw'u Rwanda yibanda ku ngaruka z'imibanire yatosekaye irareba uko bari babayeho bakigenderanira n'abanyayuganda n'uko babayeho muri iki gihe. Kugeza mu buryo bw'igihombo ntiharaboneka imibare ifatika buri gihugu cyaba cyarahombye na cyane ko byakoranaga ubucuruzi. Turisegura gato kubera umutekano w'umwe mu bashinzwe gukumira bajya muri Uganda murumva amajwi yahinduriwe mu byuma. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Muzehe muraho muraho.
Muraho neza.
Yego. Harya hanga hani muri cyumba ni muri Rubaya.
Uno ni muri Rubaya. Iyo turutse kuri iri vuriro. Aho bavurira. Guhera aho ngaho kaganiye ni Rubaya. Guhera kuri iri yavuriro uzamura ni muri cyumba.
Nuko rero ahanga haduhagaze muri Rubaya aya mazi atemba ni yabahagabanya na Uganda bimeze bite?
Kano kumuferege munini. Wanyuma. Iyo wambutse gutya ugiye mu Buganda. Uwo muntu ni mu Rwanda. Uwo muntu uko ari kuzamuka uriya muntu w'icyumutuku ari mu Rwanda hano. Ubatambutse aya mazi akajya hakujya. Arabagiye mu Buganda.
Aha ngaha niba ntibeshye ni ahandi bita mu Kisiyone.
Aha wabimenye. Urabona umupaka wa hariya uwo mu Buganda bwa Kisiyone ndese no guhera kuri hariya mazu. Hariya mazu meza. Ukazana gucya Kisiyone umwe kumwishiriya. Aha hose ni mu Kisiyone.
Mwajyaga mukunda kujya kuremayo amasoko?
Atari bafunga umupaka twajyagayo. Ariko aho bafungiye byaranze nawajyayo. Akisiyose abo mu Buganda nibo bakiremera ubwabo.
Ngo muhita ngo iki?
Mukisiyose.
Mukisiyose.
None impamvu bahise mukisiyose nuko abina habajyagayo bagahura nabo mu Buganda. Niyo mpamvu twabavugaga ngo ni mukisiyose.
Utu tuyira nitwo mwacagamo?
Ni aya mayira niyo twacagamo.
None se tuvuge ugiye hakurya bigenda bite?
Aha barabarasa. Abajyayo barabarasa.
Bamaze kurasa bangahe?
Hari abo barasirwa igingiyi za Rubaya zahe za cyumba ruguru iyingiyi ushaka kugera ku murenge aba bagira ngo wenda nibongere kwambukayo. Ariko abenshi wenda n'umwe n'umwe uwo barasa kugira ngo ajye mu Bugande ni nk'inzara ibibambukijeyo. Si ukuvuga ngo umuntu yambutse ngo wenda ari kurembeka. Ariko abenshi bwari ubuhahiro bwo kugira ngo bavuye inaha bahahira mu Bugande.
Kurembeka ngenzi ko ari ukujya kwikorera Kanyanga nibyo?
Kanyanga bayikoreraga hambere ariko ubu ngubu akenshi na kenshi abo bari kurasa bari kujyayo bashaka guhaha nk'ako gakoma k'abana udusaka mbega muri make ukaza bakakurasana n'utwo dusaka ufite atari Kanyanga ndetse waba ufite n'uyu munuza w'isabune byibuze bibagwa ngo uvuye mu Bugande ni uko kurasa. Urumva ko tabona uko twabigenza turihangana ariko wenda hari uwicikwa ati nk'ubi naha ibintu byaho birahenze kandi kujya hakujya nk'ubu ngubu muri igihumbi naha ikiro cy'ibishimbo turi kukigura amafaranga 800 kandi wakumva bateye nibura amasimu aha hakujya bakavuga ati ikiro cy'ibishimbo kiri kugura 450.
Gutera amasimu ubwo ni ukuvuga batelefoni?
Yee batelefoni wenda nk'ubu aho kugiye batelefoni abo mu Rwanda. Mbwira rero ubone nk'agakecuru kari gukondakonda kariyahuje urabona amazi ko yuzuye no kuzura. Arayiyahuyemo ati uko biri bugende niko biri bugende reka mpfe kwihambira ngende. Yaza amahoro ataza amahoro ubwo urabyumva. Ariko wenda kuva baravuze ati nakongera gusubira mu Buganda turabifata nk'uko babitubwiye.
Ariko uri kuvuga ngo bari kubarasa iyo ba nibande n'abasirikare n'abapolisi nibande?
N'abapolisi baba bakoze. None se urumva ko hari umuturage ufite imbunda?
Ibintu bya magendo mwajyaga kuvana hakurya muri Uganda byarahagaze aho ho bimeze bite?
Muri make ngewe nk'uko ibyo bintu bya magendo nje bitewe nuko no guhera bavuga icyo gihe sindagira ngo wenda ndahakinisha ngo ndajye ndahakinisha ndi guhinga hano hano mfite igituta cy'icyayi mfite igituta cyo guhinga iki cyagatatu vuye kuri aka kayira gucye naho ibyo ni nkaho twabyibagiwe
aha duhagaze nubwo wenda nta bashinzwe umutekano turi kubona twavuga ko ikitwa imipaka y'u Rwanda na Uganda irarinzwe se muri ubwo buryo
imipaka y'u Rwanda n'Uganda birarinzwe kuko n'abapolisi baba barimo hano aha duhagaze ariko arabaza abakorera hano muri Rubaya uziko no mu Rubaya hariyo akandi gasantire k'abapolisi nanone na hano igatuna naho tukaba tubafiteho niba baza bagashobora kuba bahurira muri ibi bice ariko abafite sekirite uburyo umuntu adashobora kwambuka mu Bugande
nanese twavuga ko hamaze kuraswa nk'abangahe ugeranije
muri Rubaya yingiye nzi y'abantu babiri n'uwejo bundi barasiye mukono rwa ruguringi ushaka kugira ku murenge ngo nzi nka batatu bane gucyo ariho n'uwo barasiye ngo niba ari mu Bugande za Rubaya ugwigiye baramuzana bamushira hariya aha abana bagiye kugera hariya kuri bariyeri y'abapolisi aho batariya umurambo barawuzanye abo mu Bugande barawushiraho ngaho bafungura bariyeri baramudushikiriza turamwakira ubwo rero barongera bafunga umupaka nuko bigenda gucyo
wavuga ko muri rusange se kuba mutakigenderana na Uganda nk'umuturage wa wundi wo hasi nk'uko bivuga ukorera igihumbi cyangwa se utabona nuko agikorera byamuhombeje iki
mu byo navuga ngo byarabahombeje ni nk'uko twahinze naho imyaka yose yapfuye urabona ko namwa kugaragara ina ariko wenda waba ugize ishabuka ugakorera nk'icyo gihumbi uvuga uti kwa kana kubwo hapfuye reka njye kwa runaka byibuze ndibubone uburyo bwo gushobora guhahirayo uba udafite iwawe ukazi wanjye nejeje sindi bukwime uwo mufungo w'ibijumba cyangwa icyo kiro cy'ibishyimbo
cyose mujya mukora n'inama n'abategetsi banyu mu nzego zibanze ngo mubagaragarize izo mpungenge
Zomungenge baravuga ati mu gihe mukuru w'igihugu wenda ataragira icyabivugaho wenda bafite uko bakibyigaho nabwo barabidutangariza neza baravuga ati nitube turitse turebe aho imbogamizi yabiri tubanze tuharebe neza uko biri bugende tube dutegereje gahoro gahoro nta kundi twabigenza urabona ibiraka inaha ntabwo bikunze kuboneka cyane kenshi na kenshi umupaka ugihahirana n'undi twajyaga mu Bugande ukiguhinze akaguha nk'ibyo biro 20 by'ibijumba kuko wamuhingiye ukagera saa sita
none ubwo ikijyanye n'amasoko ririya ni soko mwahahiragamo mu Karirema ubu ngubu muri Karirema yahe masoko
turarima hano igatunaho muturutse tukajya kurima isoko rya Yaramba
ni nk'ibirometero bingaho uvuye hano
uvuye hano igatuna ni nk'ibirometero wenda nka 15-20 aho ngaho ugera 19 ukagana ibitaka
ni kure ku muntu ugenda n'amaguru bimeze bite
ku muntu ugenda n'amaguru harakanya ariko uragenda ukagaruka ugenda nko mu gitondo wenda ukaza nka saa 8
ibyo washoboraga kubona muri Uganda ushobora kubibona Yaramba aho bimeze bite
ushobora kubibona ariko ukabibona biguhenze cyane nkuko nabigusobanuriye nkuko ufite igihumbi cy'isaha kitafite icyo kiguhahira ariko wagitwaraga aho hakurya aha ukaza wikoreye umufuka wose w'umuhahano uhashye
murababaye niba nkumva neza
kubabara turababaye mubwiye ko mvuye gukorera igihumbi cyanjye mwizi saha uko nabamagaze siko mugenzi wanjye ahagaze
ufite abana bangahe nanone
mfite abana babiri ariko ndifuza ko nabandi nashobora kongeraho
n'umugore igihumbi kirabahaza bigenda bite byo
igihumbi maze kubona izi saha mubwije ukuri ko nari busomeho n'iyijana y'agasururu kandi uzi ko wenda nk'umuntu uba uri ku kiraka ukava ku kiraka nk'umuntu w'umugabo atari n'umugabo niyo yaba umubyeyi mbese ufite icyaka ntavuga ni iki gihumbi ari nko hakujya ahangaha ni bugendemweho akagage ka 200 asigare 800 haba harimo ibintu bitandukanye ibyo bitoki ibyo binyobwa niba nasoroma wenda iki gishogoro nkashiramo ibinyobwa byangahe cyangwa izo mboga zisanzwe aka karima k'imboga umuntu aba yarateye ku rugo nkareba nagura icyo kiro cy'udufungo tw'ubujumba nkareba uko buri buke ariko nanyweye hako kimyuta ubundi kukubwira ko ndifashe nago nagisenye ngo nyikuriho ngikuriho kuko ndi buhaye ikiro kimwe niba ari ufata uyu mushogora akawugerekaho n'imifungo ingahe ibiri y'ibijumba tukareba uko biri buramuke nagirisha abana kongera kubona icyo kiraka nuko nakibura nyemera nkaba ndaho nabigenzane
abakuru b'ibihugu byombi Uganda no Rwanda
b'ibihugu
bibaye ngombwa ko muhura nabo mwabasaba iki
bibaye ngombwa ko twanahura amaso kuyandi nkuko turi kumwe mbese sinakubisha ngo ibiki nibiki twavuga ngo niba wenda haraho mwakoserezanyije na muntu utajye ugira ikosa ku muntu nundi umugore n'umugabo wambwira ko batajya baserera mu rugo wavuga ngo mubyaranye kabiri gatatu kane gatanu mutaraserera mu rugo ariko abari kumwe mu nzu nibabura uko bavugana nabi kandi bakongera bakagira gute bakiyunga none se navuga ngo nanganye nawe sinzongera kuvugana nawe uburyo nzavuga ni kanaka nuzongere kuza kurahura iwanjye umuriro nawe nuzi kuza kurahura iwanjye umuriro ubwo urumva amahoro yaba araho naya ngiraho hano hagatabonge navuga ni bari nkabegerana tukavuga ati niba hari iribi mufitanye mwagerageza kwiyunga kwiyunga k'umuntu nundi nago byananirana mukareba uko ibibazo byagenda byaba bidashoboka mukavuga ngo nago bishoboka biturutse ku mpamvu iyi n'iyi natwe tukabimenya tukicara tuzi ko ibibi ni byiza tugomba kubifata nk'uko twabibonye mavukiye na asariva urabona n'inyera gutabara zibazo ari hano haraguru ziri kumva abari bwambukire mu bugamba
ziri he
ziri haragura mu
bugamba
Bambariye bambesha ngo ugiye i Buganda bataye ubutinde ndararuka ngi Buganda ndararuka ngi Buganda bambwira ngo bavayo bazani farisi n'agasafuriya n'agatara
murake ateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku mibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda turi ku mupaka wa Gatuna uhuza ibihugu byombaho ni mu majyaruguru y'u Rwanda muracyumva akabagira ubusa maze kumva akababaro k'uyu musaza negereye n'aba bagore
muraho amakuru
neza
muvuye heza
tuvuye mu rugo
Muvuye mu rugo ubwo narinzi ko muvuye kwa muganga yarahirye. Ubwo mugiye he?
Tugiye hirya.
Mugiye muri Uganda se?
Oya muri Uganda se wagenda ukanyura he? Duramaza aruzuye kandi n'imipaka baba barayifunze ni wabona aho unyura.
Ubwo narinzi ko kujyayo byari bikemewe.
Oya ntabwo byemewe.
Twakunda abantu banyuraga ibusamu ntabwo bakijyayo se?
Bajyagayo bitewe nyine nuko amazi wenda tuzuye kandi nabwo wenda akaba afite nka 500 akareba inaha nta kintu yayahayishamo akareba wenda hakujya hano 500 arararariye akishora nyine akagenda none ubu n'amazi yuzuye ubu ntabwo bangenda abo bafashe barabafunga
ngo hari nabo barasa
mu rubayaho bararasa abo mu rubayaho bagufashe nyine kuko ari na nijoro bitanemewe uwita bakurasa nuko
ariko nabina saba ari gani
abarasa n'abanyarwanda barasa abandi banyarwanda none se abageze Uganda wenda ugeze amahirwe yo kugerayo hari icyo bashobora kumukorera abanya Uganda bigenda bite
iyo ugeze nyine mu Bugande hano uri nk'umunyarwanda urahaha bisanze nta kintu gitwara ugataha ubundi basigara nabo bavuga ati ugende neza nugira amahirwe ukagenda nuko
byarabahombeje se
cyane naba nago bakibona bakirije natubwacu ubufite nka 500 kareba nk'inatu bunda yakoresha iki umwuka naburara bitewe na 500 koko ni waba ufite 500 ufite nk'abana babiri ngurara ruriye
n'abafite batanu
ndumva muri kubiseka wagira ngo ni ibintu byoroheje
none se twabigenza gute twarabyakiriye nyine
ngo hari n'abantu bari bafite amasambu bahinga gacyo ku ruhande rwanyu harayo mwari mufite yose
twebwe nawe twari dufite ariko muri bagenzi bacu ari abo bayafite
ngo inaha mwanashyingiranaga n'abanya Uganda
nk'ubu hariyo muri munangi yashatseyo
ko bagomba kumbwira ati hano hari akantu mfite ariko sinabona ikintu nkaguha te nuko amayira byayafuye
ubu ntabwo ushobora kumusura ntashobora kugusura
wapi nabwo se noneho nkanje mfite nk'umwana sinabona ikintu ngenda ubwo nk'ayamaze najyamo mpese umwana sefada abahangahanga uri kureba twarahahiranaga bakazana tukajyayo nta kibazo niyo tugezeyo kuko baba tuzi twabahahiraga ntari yagomba no kuzimanira ubundi ukaza ubundi umaze kuvayo nyine ugeze nko muri ibi bice mu Rwanda nyine uzuhanga isuri kuvuga ati barandasa cyangwa se barafunga
harabanyu byigeze bibaho se ko baba barasa cyangwa babafunga
kwebwe natwe twagiyeyo baradufunga natwe twagiyeyo baradufunga baraturekura
bagufunze nk'igihe kingana iki
kwebwe ni badufunze nk'ibyumweru bitatu kumurinde ariko bagenzi bacu nyine arabo bajyana no mu rukomo bakamara yatatu bakagaruka n'amezi atatu
ese uyo mubitekereje mubona nk'amaherezo araya
amaherezo tubona yuko wenda nk'abaperezida wenda bakazahura bakabitekerezaho wenda bakumvikana na muntu udashwana n'undi wenda tukongera tukabona ubuhahirane nubwo twabonaga mbere
reka noneho mbumvishwa ku ruhande rw'abakumira abanyarwanda bajya muri Uganda babivuga gusa nk'uko natangiye mbiseguraho amajwi y'inkera gutabara yahinduriye mu byuma ku mpamvu z'umutekano we
uretse abaduca muri hano nk'uko nguko wenda nari hirya hariya agataha akaba yaza agaturumbuka mbese agaturumbuka nk'umusazi akirukanka uwo nguwo nta kundi wamugenza cyo kumutegereza agarutse yagaruka ukamufata abo ngabo ntabwo bacitse ariko mu by'ukuri urujya n'uruza twararuhagaritse ku buryo bugaragara namwe mwihereye amaso ngira ngo aho tuvuye kugera aha hari uburyo mwarebye hari movement igaragara mwigeze mubona
ntayo tubona
uretse wenda abantu bari kubagara ibigori hari abambukiranyaga ariya mazi mwabonye twaragabanyije ku buryo bushoboka
hari icyo ushinzwe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze
njyewe ingereza ufosi nshinzwe kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bashobora kwambukiranya uyu mupaka wa Uganda n'u Rwanda.
Reserve Force ndibwira ni inkeragutabara, nibyo?
Inkeragutabara ni abahoze mu ngabo z'iki gihugu.
Isoko rya hano buriya ni irya Uganda.
Yego muzeyi, ni sawa, ku kazi nta kibazo gihari, mureke tuzamufata. Sawa, nta kibazo. Wowe uturanye na bo muzavugana. Sawa.
Uwo nguwo kuvuze ngo muzamufata muzeyi.
Ni umuntu ejo bundi yaraducitse ajya i Bugande araducika agaruka mu nijoro, abantu batubwiye ko agarutse nijoro.
Niko basigaye babigenza?
Niko babigenza.
Ngo bijya bibaho ko rimwe na rimwe barasa abavuyeyo?
Ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kuvayo, cyane nk'abo twita abarembetsi bamwe bikorera Kanyanga. Noneho baza bafite ibikoresho gakondo, abo ngabo utifashishije igikoresho gikomeye nawe ubwawe wasiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo niba ubahagaritse kandi ntawe ugenda ari umwe, abake bashoboka ni 20 nibo bake baba bahagurutse bavuye Uganda kandi bitwaje ijoro. Abo aho bagusanze iyo utashatse uburyo wirwanaho, iyo udafite intwaro urihisha. Kuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ashobora kurasa, ariko ntabwo ari benshi.
Abavuye guhaha bo
abavuye guhaha bisanzwe, abo turabafata tukabashyikiriza abashinzwe gutwara abantu mu nzererezi, bahita ngo ni muri taransiti. Abo bajyana muri taransiti abamaraho ibyumweru bibiri, ni nko kubagorora kubabuza kwangiza itegeko ry'umukuru w'igihugu, kuko iri tegeko ntekereza ko ari umukuru w'igihugu warishyizeho kubera ubugoma bagande bakoreraga Abanyarwanda.
Ese wenda ku giti cyawe hari uwari wakaguhohoteye ugiyeyo ngihe umuntu wavukiye ina?
Njyewe ntabari wakampohoteye, ariko hari amakuru menshi tuba dufite ko hari Abanyarwanda bacu bahohoterwa iyo bagiye Uganda. Kuvuga ngo hafi hano kuri uyu mupaka ntabyo turumva, ariko hirya hari abo bahohotera babafata ngo ni intasi cyangwa iki bagafungwa.
Mubona icyo kugenderana na Uganda nko kuvuga ngo hariho abihara bakagenda, hari umuti wa nyawo urambye wo kuvuga ngo kizakemuka burundu?
Iki cyemezo sinshobora kugira icyo nkivugaho, ni ibintu nari ingenzi nkanjye ngiye ndi mu rwego ruciriritse, ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bazafungura umupaka, naba mbeshye. Nabona bandenze ubwo naho navuye se ko narikuye hehe abakuru b'igihugu bondi nibo bazi ibibazo biri hagati yabo niba nshaka bazabikemura bakurikije ubwumvikane bwabo naho nanjye umuturage ntacyo nabivugaho.
Naho icyo kuvuga ngo kugenderana cyangwa kwiba kujyayo urabona umuti wabo uhe niba ibihugu bidakemuye ibibazo
ni ukuvuga ngo aba baturage baturiye uyu mupaka hari abagiye bashingirana noneho hari uvuga ati hano hakurya ariyo ifu y'amagi wenda agahunga cyane cyane n'utundi n'utundi ibyo rero nibyo bituma bitwikira ijoro bakaniyahura ni nko kwiyahura. Ubundi umunyarwanda uva hano akamuka hakurya i Uganda aba ari nk'umwiyahuzi ariko bibujijwe ntabwo bashobora gucikayo Burundi gusa agenda afite ubwoba ni ukuvuga ngo rero baragabanyutse ku buryo bugaragara wenda ntibashize burundu ku buryo wavuga ijana ku ijana ariko 99 n'ibice icyenda umuntu yari hano ijana ku ijana keretse kubaza urukuta rwa ari umwerwa muri niba ari Israel sinzi igihugu ngo cyakorotiye imbibi zacyo none twebwe uri kubona uretse amazi yonyine natwe gushya none se wahagarara umuntu ku wundi ku buryo nta muntu unyuramo hagati ngewe nirinda kubeshya mvuga ibintu ushobora gusubira
ubukakanyanga ntimugaherutse
ariko kubona iyo biba warangije kuyumva kuko nicyo kintu cya mbere gihumura cyane
kinyanga kuko nayo wayinyoye cyangwa ejo bundi avuga ko wayinyoye.
Ijwi rya Amerika yanabonye undi mugore wafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ubwo yageragezaga kwambukira iyi busama ajya gusura abana be muri Uganda. Madame Ngiro Sanga wo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda avuga ko yafashwe agafungwa maze ahafunguriwe asanga n'umugabo we na muramu we nabo baraburiwe irengero ngo bafashwe n'igipolisi Karangazi muri Nyagatare ubwo bajyaga kumusura aho yari afungiwe. Nabanje kumubaza icyo yafatiwe agafungwa.
Njyewe bari bamfashe banshinja ko ngo nari ngiye kwambukiranya imipaka bitemewe n'amategeko.
Wowe bagufunze igihe kingana iki?
Abafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwempa mara iminsi ingahe itanu. Urebye iminsi yose namazemo naho kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare nane ifunze iminsi 20.
Wari ugiye hehe bagufashe ugiye he?
Nari ndimo kujya i Bugande kureba abana bari bamburuje ku mwana rwawe.
Ufite abana bangahe?
Abana bane.
Ubusanzwe se ntabwo wari uzi ko imipaka ifunze?
Nyine bari bambeshye ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buzima. Ngenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka.
Bagufunguye utanze iki?
Utanze 500,000.
Ngo ayo mafaranga yiswe ngo iki?
Yahazabu.
Bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo?
Bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nawe ngo wari urimo wambuka.
Ariko uretse wenda ayo mande nta kindi bagukoreye?
Oya, bari banjyanye nyine mu rukiko nge kuburana.
Mu nkiko se waraburanye cyangwa wayatanze utaragera mu nkiko?
Banari naburanye, banari ntarajya kuburana sinabyibuka. Kuko naciwe n'umushinjacyaha, we wambwiye ngo nintange amande ansomera ngo nintatanga ngo ndafungwa amezi atandatu.
Ubwo se abana Uganda barabizi ko ibyo bibazo byabayeho? Mwarabahamagaye murababwira? Ndumva bitoroshye. Ubwo bazajya bataha gute muzongera kubona na mute abo bari Uganda?
Madame Ngiro Nsanga niwe udusoreje ikiganiro cya none. We na bagenzi be bose bagize umusanzu muri dusangire ijambo turabashimiye, ndetse namwe mwayikurikiye. Mu biganiro byacu bikurikira nibidushobokera tuzumva bamwe bari bafite ibikorwa byabo byahagaze kubera iki cyuka kibi hagati y'u Rwanda na Uganda. Mwari kumwe na Echo Bagirubusa naho ubutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.